studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde sakiraabe hedi be studio tamani yodo sa yo sakiki modo Ousmane Dicko halanton kabaruji gondi do de jodi maison de la presse labo makko nan Salim Jara wonane to boggi jande to ana buri hono million tati neddo kanyo ujinaji temede jetton wombe le hono haar wayde haarande le mali do nan yo sandu nations unies garandi nunu golle neddo ko andi no do kabaru hollitidu hono wayde de inara le wudi leedi meda ana ko torri jande sukabe dendagal balle janginobe saha leedi meda ana heddi e le murtara mudum golle de anda kande selata dun kawral heba ka heedi lamito yoga wi golle futita yoga du jabali kana ko darti ko hebe Sejia ana sadani fa hande hono joddingo laamu jakkundeji tumbitu kanye taydo ni hore mudum kolleti ko jango ko latta ko se himmeji mabbe di nannaka e jate ana bado bomi sappo di bonande hewti se gollede ko wela e sifa nyande altinende alfahu le commune gundam o hono jogibe kabaade ngadi somde de e wi hono gotonaabe tonno e be gondi e dartede sabe fabe nange sabe ngana dullaabe non yo di ngoni sembe kabaru di men jogani on bismillah madon e do studio tamani midoy tati e uyna temen jetton neddo ngoni le wayde harande le mali do nenna ana holla burtike ko rowani ko ko badato du million goto neddo beedike e ko hikka ko de to ngande gollede nations unies yobinor hono golleji nedda ko holliti du nenno hono wayde de inara dengi ne le wuddi leedi meeda ana e ko torri jande sukaabe no kedda na Oumar Way Gallo fa beedoro dem faam
le lebbi takiti di ekol ngaji kewdi wuddale laamu motti kanye e segu janginobe hewbe antone gidali ngadama fewde e mudu en biya njoppa nokkule do gondi e janginte do wadda antone du bonandaji ngadama fewde e mudu e kulleji mudu en jaati gujja ton wadde humni ne kabaru jande be bi le laamu motto ko yaata ekol ngaji temedi de chapade jeddi udda ton le cercle motti duansa duddi do ti laaji matamaton le saha leedi ndi gawa kidal kanye tumbutu tawete wiide jamde deejaran woddi e wartu tofu ekol ngaji kewudi uttaka fa handen le hitane 2017 nde ko yaata ekol ngaji temede je uddale mali fu e mangal mudu saabi wayde jamde deejere le nokko sukabe ko yaata ujinaaji temedere e chapande joy kanye ngol ko kebay jangoyde muse ngabe ujinere temere jeegom e chapanto to be ngoni njoppube nokkule muden nyaloma handen o tawede wiide balle balloje baru bingu adama ko be kolliti dana kaaja balligu fa handel wala fu ko be jaba do hen be biya be kaaja no ko yaata million chapantati e joy dollar le hitade 2017 o cha holliti fa handel wala fu ko be kibile hen
de janginirde kedo uddi sahal e uddi leedi meden hono dendanga janginobe region ngaji sahal leedi meden di be e hore man an gondi e murtume on gollende anda kadde selata ile hono jeegon lewru fevrier jabbinundu hono kambe janginobe be darti be totto hono ko be bonnana hitanda de tidala 2012 kande den hono kawral du heba ka kuno mabbe laamibe be e be pecci yoga wi golle futtata yoga du jabaali kanko Ibrahim Tandina secrétaire général janginabe gawo wonko haalde Issa Faka Bassizoko kedana ko Oumar Way Gallo faccitanin
wala fou ko yehili hen yeso arande ni min gadino kawrita amen to gawoto ngal do kawrital wala fou ko yaltile hen dun lataki sababu so tidalaji di kebana jogala cagal mudu de député ngabe gotnaabe le sa haledi ni gombe do bomako do noddi min fami jiide e ministre kuminido kabaru jande on do wattu o do ministre min keba yidude e mudun dem min mirfiti le ngenyaaji amen di min pammino hono yimbe la amen wondube amen tobe holitinde wiide kaldale kawra ngal yara yeso dem woddanton bi jokkiti to murtere de woddanton do kollitiwi bantan jangini gongol ndarta hakkeji mudun en le ko warata do min goni nyaloma handen o ko sakiti ko fedde sa gontode hono be do yimbe la holitiwi yaltini koyde mudun le di do leji
kala ko jiddo famitaade pode faydo be me amé ande Facebook Twitter Instagram nadu on noddi hono numéro 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12 e kufinaji bula bula kanye be larme mali be ana gondi e gandorede hono golleji torra le sahal med leedi ndi nenno ne d'accord de larme mali hippa gourmararu le golleji gubal hono papatongal alislama ko kanye alislamen ko nokku do hakko mudu e tumbutu yo kiloji temre chapade joy chapade temdere e nogay hono mobile minisuma du feri hono bombare badangal tesalit le region ki dallo keddana umar waygalu fa bedro dem fam
di do bonandaji didi fu ngadi illa bete to tasalit to le lamu kidan mobile gotel minisuma yabbi ton bombore wala fu keddi do le hen kawon barmube be kufunaji bulu bulaji didi barmi le hen kanyi civil goto on do wattu le region tumbuto o bonandaji ngada fewde e dakorde arme mali wonde tonde gubal bingal wattu juna no wonde kabarno alislama ko wordi ngal iyad agali ardi holitiwir kanyu won caggal dido bonandaji labo holitiwir soldats ngabe njoyom keddi le hen sappo ngoni barmu le hen mobilaji won bonnaadi won jaadaadi du be mbi yimbe la ngabe dido bonandaji du hewbe mudo en keddi ki le hen wobbe du nangama ngadama kasun koobe ndi woji minisma din je pabu yito arme mali yalla barmu be anana be le dogotoroje de kanko kejaado walde nation zinine le leedi meden di ahmed salle anadif o holiti metti makko le dido bonandaji o wino wayde jam e deedere wori le wuddu leedi ndi ido wembi mo nyalawmo hande no sanne o wi yimbe la ngado be dido bonandaji du wala fu ko kaja yalla tiida laaja be do le o do nokku faabe kebano be jokkitiro golleji mabbe di
Sezi ya no jabali fa hande no jengo lamu ja kundeji tumbutu kan yetawde ni chartano du noga lewru avirndu dum woni jango e wi hore mudun jengo ngo latata ko se himmeji mabbe di nanaka jata e wi mabbe du imadara mawdo wadan hono jango fa hada jengo lamu ja kundeji di kanko hamata ag el medi kejo seja e hala wonko hadde asetu kante keddana ko mumudi sendebu safani en
ne confirmant pas pour le moment de date
wala kombao mi selinde on do wakati jo ingol lamu hakunereji tumbutu e tawdeni sabe de wala fu ko andan en do hen min kollitino wiide be ngattana hakkile hakkeji amé do jo ingol lamu hakunereji ka fa joni lamu o halda imé komi den jeli wadude min gadi dum tabotobe amé anaton yimbe le gallure de kollitimen wiide be ani wadude majere maunde jango wakati joni be ngada imadaraji lalingol majere maunde ko be ani wadude jango
anabado bomi sapo chukule dewengel yonali anay mabbe du hono nanga dikarhan se jana nyono nyande altiner jabbinde alfawu wuro wongole commune gundam o yo worbe bambe kabar ngadi o do golle e wi hono gotonaabe tonno hono lugaji anangonda fa wabbe o do golle nata e juude sabe be anda be non kanko hamma abubakrin maire commune binta gungu o wonko haade momed ali ag alida keddana momed samaseku
de bandi armé
bandi jitidi jo en kaborde ngoni chamoube do wuro alfaru taraba be jottike nokku do sukabe ngada non yambere be waji bindi yo jokolbe fuf orto be itti sayaji e tubaji mabbe di be jadi dun e sukabe rewbe sappo yo be do kitti juude mabbe gila 22h fa 1h jamma sukamo duubi sappo didi dun na wonno hakndo be do surbaabe o do suka debbo holiti wiide bandi jitidi di ngondi e mako sembe e dole gubal cja hebi andande be do bandiji dibe kabbo fa nokku do be ngoni kabe ngaddali be tafun batum bin kabaru o wodi ko martinu kumpa lam ko be tafun e kuma ni be hakkeji bi adama to minisma ton e kanya duno doktoro embe andon wiri kenyan kanko doktoro mawdo o tinike fasanne sabi won yimbele be on neli martode kumpa kabaru surbabe be do gondini jati ko suka debbo o wi non ko dum woni bandiji didde gondi e mako sembe e dole
anabado temdere chapane joy malinke rewbe sappe didon kanyo sukabe jeddo ane mabbe wartibe wartiraabe juudon leedi libi natube hankin bamako do nen yogaabe hono deccali fe hono jogalaji bondi godu le ciudi kasu libi di e wi gollerde pompi ende yo OIM kanyo e gofanoma mali paabi hono jabbagol be do faabe kota du to mabbe to keddena dun kanko komana nuhun kulbali wonko haade Umar Waygalo keddena mamadu samaseku
hanke wakati ko 17 ɓettike e minitaji cappanɗe tati ɓiɓɓe leydi mali ngarti iwde libi ɓe yimɓele temedoro e cappanɗe joyon e ɗiɗo wonno rewɓe sappo e ɗiɗo e sukaɓe jeɗɗon wonno e mabɓe sukaɓe tatto ɓe jeɗɗonɗe kañum tan garti ɗum saraɓe mabɓe keddike libi ka sakkiraɓe mabɓe gomɓe ɗo gari sakkitinde ɓe le yimɓele temedoro e cappanɗe joyon e ɗiɗo gartuɓe yo guppe ɗiɗi no gubal arandere nde ana wonno kasu ɗiɗo ɓere nde ɓami aniya kañum e hoore mum wattude ɓe jeyi amasad dartude balligu laamu o salla ɓe ɓe garta hewti fedde o yiyam woni yaafinowo wifogol maɓɓe ɓe ɓen kaani yaade ɗo fedde o yiyam woni nangude koɓe
kasi yo mumin sende bu faccitanen
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden kebe faamato yimbe jeddon keddike kaaki kewdu du mboni le kasara lawol gadu ko kenya do lawol hakkunde kenya ba e kay ko heba e nande heedi tan yo remorku yo nodo kenya ba e kame di tan goto yo nodo du kita ngopondiri didi fu cumi ton e don gorko goto du yitaama kenya wana yo gurdo nokku do hakkunde mudum e kay yo kiloji sappon horgol ana wanda fa ande ko lati sababu makko non nelaɓe DDR ana gonna beete hande gawo ɓe jiidi e gouverneur kañum e baade haalanane e fawarde e sukaɓe rewɓe région o ɓe kaldiɗo hono dabareji puɗɗoɗe dabare DDR nde projet kese du fuɗɗama keñe gawo ko ɓuuri milliard goto e million temenayyi capanɗe jeɗɗi e joyyi gaɗate e ley muɗum yo ɗum heeƴo dono heedanowo moƴƴingol nokkuji ɗo ndiyam heɓete kañum e maadi ñagueji le région ngaji gawo kidal e menaka ɗi torraji hewti e ƴaɓɓade nana UNICEF Japon leydi Japon fawarde e leydi Suède dokki jawdi oɗo projet nana kulikoro ɗo le duuɓi joyi cakitiɗi ɗi sottugol bubbi yaari caggal e wi hono seɓɓe ɓe ka yo ittugol jarendi e kaƴe le maayo ngo haaɗi liƴƴi nokkuji ɗo ɓoccina wona haala fa kewa ka e wi hooreɓe wadde sottoɓe bubbi ɓe ka koɓe cottanno 1010 ñalawma fo warti fa e 1500 ɓe daardi hono hooreɓe commune kañum e région o keɓana hono nawtorade maayo ngo jogola banggal saria ɓeɗo kadi ɗe ɗiɗo kabaruji kedde heeɗal fa nde yewtere ma ene yesso yen tawde janggo